Manager.
Chigaro, baby, yeah.
Yani, nimepata leo. Yule ambaye amepata upeo. Mzenu nimedata leo. Kama kazi nimepata chiu. Hata kinuna yananichekea. Wanajua kunipoza nikikasirika. Pigo za kuchuna jai niretea. Nichepuko sasa over nimesharizika. Vile tukitinga black and the white. Black and the white. Black and the white. Unaonekana smart and the bright. Smart and the bright. Smart and the bright. Hata nishie kimoko. Hanaga shaka. Hatuki nje kwenda kuongea umbea. Yanapika mimi moto. Na uwasha. Nasichoki nazidi kuchochea. Mana penzi lime balance. Balance. Lipo sawa sawa lime balance. Balance. Penzi letu lime balance.
Oh yeah.
Balance. Lipo sawa sawa lime balance. Balance.
Ananipenda, nampenda. Sio kwamba nampenda pia na kule atakokwenda. Nitakwenda bila kujali ubora wa njia. Jamani kilianzisha na support. Akilianzisha na support. Wanojaribu kuferisha ili tu lost. Pesa tawasurubisha maana liko hot. Liwe tukitinga black and white. Black and white. Black and white.
Penzi lime balance. Akipika balance. Nampa kulia. Sawa lime balance. Na akifika balance. Na mina fika penzi letu lime balance.
Akiniita
balance. Nipo sawa sawa lime balance.
Akinishika
balance.
Namshikilia.
Halu on the beat.